I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, famous.
Nikipita kila sehemu mafanza ananiita jina, sulangu ameshaiclaim na sauti inajulikana. Maredio ninavyopigwa kwa TV inavyoonekana, gazetini inavyopambwa, hizi kensi inajulikana. Yote sababu maarufu kama utoita umashuri, ngawa ni wapesa madafu nazo faida mbalimbali. Kupata sio ni tafu kama maarufu huendo, vinginevyo taiti muda mfupi kababu wako aloliondo. Kuna aliozaliwa nao, kuna aliopata totoni, kuna aliowafuata wao, sio kwa maguma shambini, na kuna aliopiga bao kwa kupitia burudani kutokana vipaji vyao kwenye sanaa michezoni. So kama Zito Kabwe na umaarufu wa kisiasa au umaarufu wa pesa kawa Manji na Baresa, ni umaarufu wangu na mistari ninayoandika. I'm super famous, so kwa pamba kali lizonyuka.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, famous. Famous, famous, famous.
Nimesaina autografu nyingi zaidi ya mkataba kwa form, na nimegonga rembo wengi zaidi ya nakala za mam. Labda if I wasn't famous, nisingepata madem au pesa nyingi wangenichuna mpaka kutimiza ngu dream. Celebrity mimi simple, sina mbwembwe, sina pose. You see me riding solo, sina pambe, sina linzi. Wananiita role model, naushawishi ka kiongozi. Solo model ya nusuchi kwenye maonyesho ya mavazi. Sina umaarufu wa kishamba, kila chaka kuza sura. Nimeanza kwenye nyumba, sina pressure na Corolla. Sembuse we bajaji, naeza panda daladala. Makondakta mi washikaji, so nasafiri kisela. Mpaka raisi ananijua, nenda waulize wanawe. Wasipongea na mshua, minta kutana naye mwenyewe. Tunzo wajawai nigea, visi wa mengea wenyewe. Bada lundo kunbania, mbazo ni stairi nipewe.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, 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 famous.
Ukishakuwa maarufu lazima ukubali skendo, sio kila siku atasifu, lazima atapiga dongo. Kuna wengine apitisha tawiki wamefanya jambo, na wengine akiona wasiki basi ujifanya wana skendo. Yuma ndo yule yule, mashuri hujanibadilisha. Ni upara, kuna nywele style ya kiduku itapita. Bele wanabari with different cameras taking pictures kwenye different red carpet, super famous mina pita. Mara niko Northern Kenya kwenye kambi za kimbizi, umaarufu ndo unafanya mpaka nitwe kabalozi. Naenda vijijini wa kulima kwa futa chozi, na ndo maana sionekani nikizama maisha na bills. Nishapita mwongo moja tangu nianze kuitwa famous. Sonjuka mwaka moja, mambo mengi nimeshayaona. Wengi leo wako chali na walivuma ile kinoma. Jirusha kiakili kabla limelight yako haijazima.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, famous.